Soma kwa Zaburi ama wa Galatia Tuakime vizuri penzi wanulinyatia Uba tulifungie kufuri wakose pa kupitia Ona wataipata sifuri waishike mikia Mi nimenyosha mikono penzi milpigia saluti Mama nashaweka mgomo ata nishike bunduki Mama Meniziba mdomo na lasali lifata nyuki oh, mama. Penzi umeka mshono waje na nyembe alitatu oh, Tugale gale tukitandani wange na maua maua Juu lale lale kifwani kuku kincharua charua Ile michezo kitandani penzi unajua Unaniachaga tabani kama nguo mekamua Habibi, shazi basikio, shafumba macho My baby, wendo changuo ni kikulacho Oh, waridi, hauna mwengine zaidi yako Na nafaidi, inaenda na size yako Unanipatia mpezi, kipenzi changu changama na nijuli
My baby, wendo changuo ni kikulacho